na CV ya kuwacheka. Aliwaacha wote alokuwa nao before. Mikono yake so ya kupika, ni kunishika shika na kunihesabia do. Kukutetea ametulia, show show time ona navyopanda jogo. Mahali kwa mitatoa ngamia, wakitaka ngombe nitawaongeza kondo. Unabala baby unabala, unamara baby unamara. Unabala baby unabala, hata ukikata baby nikifa. Yo, utamu nipunguze ama niongeze baby?
Ah, ongeza.
Mahaba nikupe yote ama yanatosha baby?
Ah, baby ongeza.